Nisha Owile.
My heart to tell.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Gaza. Gaza gili wela yun na inosu. Gaza lagi nenei gu nagin dain. Gaza lagi nenei gu nagi gawon. Edwan alinga lang jamile mulot. Gaza gili wela yun na inosu. Gaza lagi nenei gu nagin dain. Gaza lagi nenei gu nagi gawon. Edwan alinga lang jamile mulot. Nashiba isere. Nashiba isere. Nashiba isere, amusere nalele.
Nashiba, nashiba isere. Nashiba isere. Nashiba isere, amusere nalele. Money leja olai, Tony Mogi, Lala Jelai. Ina kupa moyo, moyo, usiwe mchoyo. Na kupa moyo, moyo, na shibai, yangu tukai. Ngombe mahari nilizo toa, zitarudishwa.
Sawa,
vipi jeraha alijapo, nani atanipa
dawa.
Umeniachia machozi mama, ukona nani ya mloli sana. Umenikwamia moyoni mama, na shibai sere. Umeniachia machozi mama, ukona nani ya mloli sana. Umenikwamia moyoni mama, na shibai sere.
Na shibai sere. Na shibai sere. Na shibai sere. Nashiba isere, amusere nalele.
Nashiba, nashiba isere. Nashiba isere. Nashiba isere, amusere nalele.
Una kuzidi negezungaga mama. Newalunye la radilo nabi mama. Maimagil mabelele zibad mama. Nashiba isere.
Umeniachia machozi mama. Kona nani ya mloli sana. Umenikwamia moyoni mama. Na shibai sere.